weekend. Nay, Nippon, Yakuza mob. Nas. Mapaya yanajenga mazuri yanabomoa, chungaja na mapepo sheha na kura kitimoto. Unachofanya fanya tu mwanangu usiogope, kama mwiziba yanipaga kere wake, kama jambazi vunja paka mambo yawe mwake. Sister Duma tope sikufanya tetereki, yes. Hali ngumu, ona mademo zuri wote wanafuta ndumu. Vuteni tu madada kama inawapa timu dunia. Imekunja ndita shetana na tabasamu. Fanya tasmini, raisi wa nchi yako avae kimini. Aingie mtani, afanye kampeni, ni sawa na mtoto kiume kuvaa bikini. Ukila utaliwa, divi na vokuwa. Ukifanya utafanywa, unatakiwa kujua. Ukipata mima katoe wendere na stabe. Ukipata kimi kajue wengine usiwasumbue. Wengine situsumbue. I'm the man of the city, yeah. King of the presidents. Yakuza mobu wadao wa Morogoro. I'm the man of the city, yeah. King of the presidents. Yakuza mobu wadao wa Morogoro.
I'm the man of the city, king of the city, oh. Yeah. Yakuza mobu na ne utasubiri na bebe shima ya home na imani kama nabi, yeah.
Yeah. Alright, wache waseme wavimi na wapasuke warate. Si tunasema na waseme wavimi na wapasuke warate. Si tunasema na
iyo kwa ara kwa binadamu msara. Sema unamofu nini?
I'm the king of the city.
Mi mbishi mtatanishi, let's some peace and miss. Na kukumbuka kwa vest daddy, yeah.
I'm the man of the city, yeah. King of the presidents, oh. Yakuza mobu wa dao wa Morogoro. I'm the man of the city, yeah. King of the presidents, oh. Yakuza mobu wa dao wa Morogoro.
Miguu yao mepesi kukimbilia maovu, kila siku wako mbio kumwaga damu. Miguu yao mepesi kukimbilia maovu, kila siku wako mbio kumwaga damu. Walituziba midomo ili tusionge, walichotaka ndana game sisi tupote. Kama una pepa na peni mwanangu ntembe zee. Waliopo down nipo juu wanikongote. Mtoto wa kike usikubali mtu akucheze. Navuta maisha kuno jana dafu kuno mzee. Eshutu mwani kusumpwanja mtu asikongo pe. Milango imefungwa funguo.
Wajiwa Jeff yo.
I'm the man of the city, yeah. King of the presidents, oh. Yakuza mobu wa dao wa Morogoro. I'm the man of the city, yeah. King of the presidents, oh. Yakuza mobu wa dao wa Morogoro.
Yeah. Easy B.O. 2 Morotown the hall. Yakuza mobu is back. Hey. Pamoja record forever. Yeah. 2009.